dhamaadki bishii August ee sanadkii 1619 kii mudahaatan laga joogay 400 sanadood ayaa ahayd markii markaba burcad badeed ay wadatay oo lagu magacaabi jiray White Lion oo kasoo tallaabay badda Antarctica isla markaana siday 20 qof oo Afrikaan ah oo kusoo xidhay tuulo yar oo la oran jiray Point Comfort oo ku taalla gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Dadkaasi Afrikaanka ayaa laga keenay dalka Angola, kuwaas oo noqday Afrikaanka ugu horreeyay ee cagta soo dhiga Virginia oo berigaasi Ingiriisku haystay. Imaanshihooda waxa uu bilow u ahaa dhaqankii iyo ganacsigii addoonsiga ee muddo 200 sannadood ah ka jiray Amerika. Haddaba warbixin amartaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay isla markaana inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Magaalada Norfolk oo aan qiyaasti u soconay in ku dhow 4 saacadood waxaa ku taala jaamacadda Norfolk State University halkaas oo si wada jir ah jaamacaddaasi iyo VOA-du ay ugu wada qabteen kulan looga hadlay taariikhda dadkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo si qasab ah markii ugu horreysay markab lagu waday uu ku soo xirtay magaalada dekedda ah ee Norfolk qiyaasti 1619-kii. Tusoko haddaba khubarada faaqiday doodan waxaa iyaguna joogay madax ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Virginia iyo ku-xigeenkiisa Justin Fairfax, waxaana aan weydiiyey kadib kulankaasi Mr. Fairfax in uu sharaxaad ka bixiyo guud ahaan waxyaabihii looga hadlay.
Today in the panel with some great scholars and wonderful people who enlightened us about again the history of slavery here in the United States of America, and I should say in 1619 the first African enslaved individuals were landed, forced to land here in Virginia. So it's both a reflection on our history, educating people about it, but also educating people that you know the experience of Africans and African Americans didn't start with slavery.
ana 1619 markii dad la aqoonsanayo oo si qasab ah loogu soo dejiyay halkan koonfurta Virginia waa arrin laba muunad ah oo taariikh ah, sidoo kale dadka siinaya khibrad la xiriira taariikhda dadka Afrikaan Mareykanka ah inaan keligood la aqoonsan laakiinse xataa ay ka soo horreysay waqtigii ilbaxnimadii aqoonsiga.
VOA-da ayaa u dirtay laba wariye dalka Angola oo ah halkii dadkii ugu horreeyay ee laga soo dejiyay magaaladaasi looga soo qaaday markabkii White Lion 400 sano ka hor si qasab ah guryahooda markaasi oo laga soo qaaday. Waxaana madaxa qaybta VOA-da ee la hadasha dalalka Afrika ee loo yaqaan African Division-ka Nguse Mangashe uu isna ka sheegay kulankaasi inuu ahaa mid dhan kastaba u dhameystiran oo muhiimad u lahaa.
I think this was an amazingly incredible day. The town hall that was jointly organized between Voice of America and the Norfolk State University was really successful, a big success, I would say. The panelists were extremely
wixii laga hadlay oo dhamay. Waxaan filayaa inaanu annaguna aynu qurxinay, waayo waxaan u dirnay koox Angola si ay u helaan dadkii ehelkooda la soo qaaday iyo raadadkii addoonsiga ee halkaasi.
Sideed ka mid a shaqaalaha laantani afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka mid ahaa munaasabadaasi dadkii ka qayb galay. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo hogaaminaya shaqaalaha VOA-da qaybteeda Soomaaliga oo munaasabadaasi asna goobjoog u ahaa ayaan weydiiyey waxyaabihii sida gaarka ah isaga u soo jiitay ee munaasabadaasi ballaaran uga baxay.
Mahadsanid Zahra. Haddii dhegeystayaasha aan la wadaago madasha munaasabadani lagu qabtay ee jaamacadda Norfolk waxa ay xafiiska v o a ka xigtaa ilaa 129 mayl ama 304 kilomitr oo Virginia ah dhinaca koonfureed. Marka dhinac haddaad ka eegto waxayba iska ahayd rixlad yaroo kooban oo fasax aan ku sii marnay dhul aad u dooga oo qurux badan. Haddiise aan u soo noqdo waxyaabihii sida gaarka aniga ii xiiso geliyey waxa aan runtii la ashqaraaray taariikhdii yaabka lahayd ee dadka madow ee Afrika laga keenay 400 sano ka hor iyo caqabadihii ay la kulmeen, luqadihii ay la yimaadeen oo isbedelay. Waxaa noo sheegay in dadkii ugu horreeyay ay ka yimaadeen waddanka Angola oo af Portuguese looga hadlayo markaasi, markaa inay af Ingiriisiga bartaan, dhaqankii Afrika ay ka yimaadeen ay bedelmaan, ayuu wiilkii ugu horreeyay Afrikaankii la keenay ay halkaasi ku dhaleen. Zahra, waxaa aniga ama kaagii asqaraar gooni ay ugu riday khubaradii loo soo xulay inay mowduucan ka sheekeeyaan, sida ay u fahamsanaayeen, sida ay u kala dhigdhigeen, iyo taariikhdii dhererka badneed ee 400 sano soo jirtay si ay u soo koobeen muddo saacada oo xafladii socotay ay uga hadleen oo runtii ay sacab aad iyo aad u badan ay ku heleen. waxaa kaloo iyadana si weyn ii soo jiidatay filmo ay v o a munaasabadan u diyaarisay oo xataa ay ku jireen caruur aan ku qiyaasay da'dooda min 8 jir ilaa 12 jir oo madow iyo caddaanba leh oo si weyn uga dooday mowduuca meesha lagu hayay ee ah midabta koorka madowgii meesha la keenay waxay ka faa'ideen iyo waxyaabo lamid a. Zahra, gabar yadoon ku qiyaasay inay ilaa 8 ama 9 sano jirtay ayaa waxa ay tiri, waddankan Maraykanka magaciisu waa United States of America oo u taagan dowladaha midoobay ee Maraykanka. Haddii la doonayo in la midoobo oo macnaha midowgaa dhabtaa la helana, waa inta koorka laga tago.
Keliya maaha in kulankaasi looga hadlay waxyeeladii xanuunka lahayd ee taariikhda galay ee dadka Afrikaanka ah asal ahaan, hase yeeshee African Americanka loo yaqaanay addoonsiga dalkan lagu keenay, ee sidoo kaleeto waxaa looga hadlay haddii ay suurtagal tahay magdhow la siiyo dadkaasi siday ugu habboon tahay, iyo xaaladaha dalkan uu galay haatan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee lagu soo doortay madaxweyne Trump, iyo sidoo kaleeto saameynta muuqata ee kala qaybsanaanta laga dareemayo meelaha qaarkood weli bulshooyinka Maraykanka, gaar ahaana marka ay timaado qoomiyadaha madowga iyo caddaanka.
warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.